birthday ya mundir na dada yetu Tima. Ilikuwa siku nzuri kama hii, wazazi, ndugu na marafiki walifurahi kupata watoto wazuri walozaliwa. Si wengine ni Mundiri na dada yetu Tima. Vigelegele na shangwe leo zimetanda ho Katari na Zanzibari, leo ni furaha. Leo twaimbia happy birthday Mundir na Tima, twaimbia happy birthday. Twa waombea maisha marefu Mundir na Tima, twaimbia happy birthday. Happy birthday, happy birthday Mundir na Tima, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday Mundir na Tima, happy birthday, happy birthday. Mama Fatuma anaimba happy birthday, Mama Albina anaimba happy birthday, happy birthday. Ruki na Nuru wanaimba happy birthday, Mariamu na Mwanaidi wanaimba happy birthday, happy birthday. Mala ametujalia ho ni birthday ya Mundir na dada yetu Tima. Ilikuwa siku nzuri kama hii, wazazi, ndugu na marafiki walifurahi kupata watoto wazuri walozaliwa. Si wengine ni Mundiri na dada yetu Tima. Vigelegele na shangwe leo zimetanda ho Katari na Zanzibari, leo ni furaha. Leo twaimbia happy birthday Mundir na Tima, twaimbia happy birthday. Twa waombea maisha marefu Mundir na Tima, twaimbia happy birthday. Happy birthday, happy birthday Mundir na Tima, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday Mundir na Tima, happy birthday, happy birthday. Aha, wale marafiki Nasra, Leila na Mwanahadie, upo? Kina mama oe, magari makubwa makubwa pande ule, madogo madogo pande huu, yale ya size, katikati, katikati, kati, aha! Kata, kata,
kata,
kata mwanangu kata,
kata,
kata, kata,
kata,
kata keki tule,
kata,
goma bila rama taicheza aje leo,
goma bila rama taicheza aje leo,
goma bila chidi taicheza aje leo,
goma bila chidi taicheza aje leo,
goma bila makanta icheza aje leo,
goma bila makanta icheza aje leo.
Ngekuwa na pajero ngelewa tararira,
ngekuwa na pajero ngelewa tararira,
ngekuwa na pajero ngelewa tararira,
ngekuwa na pajero ngelewa tararira.
Jamani nawauliza, wewe ina maana gani?
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 Ukienda hatari, nasikia wawawa. Ukienda Zanzibari, nasikia wawawa. Ukirudi na Mombasa, nasikia wawawa. Jamani nawauliza, uowe ina maana gani?
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 Ziki Studio.